shani wechi bebe chandi Safa pie
Pantu kare Kare na kumwene baby Na furuka maromansi Utichawa mawatu maboka fuwansi
Ukanitumia video kwa phone, ukatuma kwa few ones, nishuwa mpanga, chima wama kucheza nawe.